nichito peneleza watu pano
na umanu
mwakwiri sana nditaka ya kwanu
mwafuse alangizi
alangizi anu
mwone kusinita
Ndikulandire nomvera nonse ku program inaso ya mlimozi tsarava nomba wairisi. Mulindine anazulu Jacqueline Zulu. Koma tisanapite mkatikati mwa program yathu ya lero, timve zina mwazo mwe tabweretsa mprogramu yathu ya lero.
Ndekuti thumba lija akupanga 21,500 koma iwo aja apita ndi transport yabwa 1,500 ngati kuti thumba lija lafika mwina pa 22,000. Nanga akabwereraso transport iso 1,500 ndekuti lafika pa 23,500.
Kuma vuto lenileni limene limaona kuti ndizibwela mvuyo ndi kupesa kwa chuma pamene ndikalima sindikolola bwino. Ifoyo chimenechi ndimaona kuti ndikubwela mvuyo.
Tereza madula fealimi kuti mepeza ndama morani mochepa. Chifuka wosendiso kwenyengo kuti makolozo orani zochepa.
Program yamwe ni moze tsata yafikanso. Program imeneyi akukonza nda story workshop ku Blantyre. Ndipo thandizo likuchokera kwa Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA. Munchito yolimbikitsa kupanga komanso kugwiritsa ntchito fertilizer watsopano. Munchito imeneyi tilinso ndi bungwe la AFAP komanso bungwe la Fertilizer Association of Malawi mwachidula Mangoli Farm. Komanso togwira ntchito limodzi ndi unduna wa zaulimi kudzera munthambi yake ya Land Resources Conservation. Denchira meto gwiri ya limodziyo ndiyofalitso tenga kukonzekeletsa alimi. Komanso ena kupanga kafukufuku. Nkhani yake Fertilizer oyanja zosowa zakudera kwanu. Tikulitu Fertilizer amene pasika sana yambe. Komati dzimuchulachula mu program imene ya mulimi. Chifukwa program uyi ili pano chifoya zimenezo. Tikukonzekeletsena alimi tikudziwitsene zakubwera kwa Fertilizer amene ali oyanja zosowa zakudera kwanu. Malinga nankuti nthaka idaguga. Komanso kuthandizana nzeru kuti kodi pamene tili pa nyengo yodikirira Fertilizer amene kuti adzafike. Alimi tipange zotani tidzingokhala basi kulima nkusapindula kuti yai. Poti tudikira Fertilizer yai. Aboma akulimbikitsa kuti tidzigwiritsa ntchito Fertilizer wa 2310 amene ali ndi zinc amene ndi thundi wa nthaka kapena kuti wachitowe wa NPK ndamene padakali pano akulimbikitsa kuti tidzigwiritsa ntchito pamene tikudikirira Fertilizer oyenja zosowa zakudera kwathu. Fertilizer amene akadzabwera ngati ine kudera kwanga kudzakhala Fertilizer wake amene adzanene kuti uyuyu malingana ndi mavuto a munthaka amene tapeza mukuyenda mudzigwiritsa Fertilizer uyu. Kudera linaso adzakhala wosiyana. Yero ndiye program yati makhatuka mba zimenezi komanso kuti mulimi atani osamangogwiritsa ntchito Fertilizer yekha komanso nkhani ya manyowa. Sabata latha timaona nkhani za manyowa kuti mapesi tingagwiritsa ntchito bwanji. Ndiye tinamva ndithu azathu amene amapanga manyowa kuchokera ku mapesi. Ya, ena kupanga ulimi wanta ya kasu. Kugwiritsa ntchito mapesa omwewo. Malomodi tidza ocha munda. Ifalika maa ocha nthaka idaguga. Tikupitirizabe kuti nthaka yathu idziguga. Sabata ino, tinanena kuti tikhale kucheza ndi alimi kulobi EPA mboma la dedza. Komanso kumitundu EPA mboma la lilongwe. Alimi amenewa akufotokoza zamavuto amene akumana nawo pa ulimi wawo. Kuti adzibwerera mbuyo. Akumana ndi zotani. Nanga kuti apite chitsogolo ifoni makhulupiro kuti vuto lililonse lili ndi solution yake tikapena kunena kuti ndizotheka kuthana nalo kulipezera nzeru kuti vuto ili tilipezere nzeru zakuti. Nde alimi amenewa poyambirira atiuza kuti masomphenyawo ndikotani. Nde mavuto amene akuwakanikitsa kuti akwanitse masomphenyawo ndiyati. Komanso kumapeto kwenikweni tikhala tikumva kuti alimi amenewa mavuto amenewa angathetse bwanji. Komanso tikhala tikumva nkhani yokhuzana ndi kugwira ntchito ndi agrodila kuti kothandiza bwanji. Osayiwala kuti mprogramu ya mlimozi tsata timakhalanso tikuinitsa ma t-shirt. Anthu awiri lero awina t-shirt ya mlimozi tsata yokongola. Tiyengeza mayina awo ne mukhale pompo mwina nkukhala inu. Komanso tifunsaso funso kuti ena anu ngati simulachite mphumi ya osagwira mphwayi muwinebe t-shirt. Inunduzi sa kuponyeni. Kala ni pompo.
Tiri mboma la deza kwa lobby EPA. Ya? Timati extension planning area. Kumene kutu funa tijaza ndali mwosi ya nasiana. Kwa kukulu kukulu kutitibwele tseba mwozi. Mavuto honsa mena mwono tama apinja mwole mwawo. Ndeti sanafika kwa mavuto kondofuna ndia nkwenda alimi angapo kuti atiuze kuti iwo kwa di masompenya ondo otani. Muzaka 5 zukubwerazi ama zuona alipati ndo ulimi wawo. Mai ndi kutziweni?
Ine dinefili di bandawe. Masompenya anga ndukufuna ndita kalababu ino. ndira tetsa vhura vhakhomo vhanga ndira kha ndi ya kudya chokwanira vhakhomo vhanga ndi ithu ndi zomwesa
mai wanga kumeneko
ine ndi negresi govari ndinaona masempenya anga kuti ine ndifuna vhakhomo vhanga vhakhala mwana ali lenje komanso ndi dzikololo zokololo zochiluka mwina ndikufikiritsa kuti ndigwire ntchito ndilime komanso mulungu anditandize kundipeze ferele zokwanira kuti ndiyembe kololo zokololo zokwanira
tikumva kuti masompenya ochokera kwa asilimi osiyana-siyana kumeneko mai wanga
ine ndine folira rafailo masompenya anga oyamba ndifune chokuti atandithandiza andipatse mphamvu kune kuti alangiza amena kuti pasazeru komanso pachinthu chimene ife chikutivuta kwambiri ndifetereza kuti fetereza ngodula asititha kufikira pakhomo panga ndipafuna parakhala mwana ali lenji kaomakamaka fetereza atakhala otsika mtengo kuti pakhomo panga ndidzakolola chakudya chokwanira kuti chinaso tidzigulitsa tidzipeze chani ndalama ndalama ndi thandizo lone kuti ife titothandizira ana athu pamene ali pasukulu kuti athuvira sukulu zapamwamba
ena nkomati iyayi mungocheza ndalime achizimayi okhaokha iyayi azibamboso alipo mpano kumeneko
Ine ngari Global Village Headman Chipe nanenso ndimafuna khomo langa lidakhala lodalirika komanso looneka bwino chifukwa ndimalandira alendo osiyana-siyana komanso ndili ndi ana opita ku sikulu ndiye ndimadalira kuti mwina ndidakhala ndi zinthu zosiyana-siyana ngati pakhomo pobwera alendo komanso tsogolo langa ndimafuna ndidakhala kuti mwana wanga kapena ana anga akakhaleso atsogoleri amawa nakhalaso alangizi kumalangiza anthu ena
tiritu ndi mafumu amene naonso ali alimi kumeneko
ineso ndimafuna kuti pakhomo panga
choyamba ndikudziweni kona
ine dzina anga ndine Amos Bandawe mfumu nsolo ya pakhomo panga ndimafuna kuti pasamasowe chakudya ndithikhala ndi chakudya chambiri chokwanira kuti nthawi iliyonse ndizidya zokwanira
amene one masomphenya
ya
zikomo inuyo monga ngati mulimi masomphenya anu ndi otani muzaka 5 muzona muli pati
dzina langa ndine Belemis Yohane ndachoka mudzi mwakamala ineyo masomphenya anga ndionena kuti kutsogoloku pasana tezaka 5 ndikhala ndikukolola mbewu zokwanira apa kumupanga chifukwa chawo ulangizi umene akutipatsaso alangizi athu ndifetereza amene akuti atibweretsera watsopano
masomphenya anu mufuna mutayambogwitsa ntchito fetereza oyanja dera ndichoncho
ndichoncho
moti mwamukonzekera
tamukonzekera
kumeneko masomphenya anu ndiotani bambo anga choyamba ndikudziweni
sankhani kambalama masomphenya anga ndakuti zakha kuti zaka 5 zikubwerazi ine zakha kuti zandichitira ubwino ndi mmene angatiphunzitsira alangizi kozokha kuti ineyo ndikuti dzafika pena pake pakhomo panga padzakhala pomwe ali lenje
pamapeto penipeni kumfunso limene la masomphenya amene alimi ali nalo ndine ndi bambonso yapa amene ali mulimi
ine ndine Welos Kazipura ine masomphenya anga ndikuti ndikaona ndiona kuti alangiziwa asapeleke kutithandiza ngati maulangizi awo umene akutilangiza kuti mwina mwake mutsogolomo tingathe kudzachita bwino pa ulimi wathu kuti pakhomo pathu padzakhale kuti pali bwino pakhale pamwana ali lenje ndithudi
programu yake ndiya mulimi wozitsata nditi kudziwa kuti nkhani ya COVID-19 ili pali ponse matenda amene asautsa dziko la Malawi ngakhale dziko lonse lapansi ndikudziwa kuti ulimi wathu suti wayimayi tsiku ndi tsiku kupita kudimba kaya kupita kumisika kuti tikagulitse zokolola zathu chifukwa tikudziwa kuti ifeyo ngati alimi sitingakhale patchuti yayi chifukwa tikakhala patchuti ndikuti dziko silidya maiko saadya alimi ndikunyadirani kwambiri ndinu anthu ofunikira pa dziko lonse lapansi chifukwa kuti ife tidye ndi chifukwa cha inuyo alimi pamene pali nthenda imeneyi inu mudakalibe kumeneko kudimba kugwira ntchito zosiyana-siyana mudakapitabe mmisika kumakagulitsa zakudya kuti anthu tidye tikhale ndi moyo ndiye tikamapanga zimenezo tiye ndionetsetse kuti tikutsatira zonse ndondomeko zimene zilipo zopewera nthenda imeneyi eya anthu akabwera pamalo pathu asanagwire malonda athu asambe m'manja ndi sopo sinangapali malonda ena timafuna kuti anthu agwire iyayi malonda ndi m'maso akasitomala dzaoneni tomato iyayi asambe m'manja ndi sopo kuti tipewe nthenda imeneyi ya COVID-19 komanso kukhala motalikirana kumisika ndi malo amodzi amene nthenda imeneyi kumafalaso kwambiri ndiye tiyeni tikapita kumisika kuti onetsetse kuti tikutsatira zimenezi kuti tipitirire kudyetsa dziko la Malawi tipitirirenso kudyetsa banja lathu pompano tikhala tikucheza ndi alimi akulo BPA komanso ku mitundu EPA timveza mavuto awo pambali pa mavuto amatenda a COVID-19 amene atigwira mulimi wawo akaunguzaunguza mavuto amene akuaona ndi ati Chabwino ndi pamwina timangofuna kuti dziwe kuti nangani mavuto anji amene alimi akuno mukukumana nawo omwe yakulepheretsa kuti mukwanitse maloto amene tawamvawa.
Ine ndine Benjamin Chidoti ku grupu chiphe. Ife mavuto amene timakumana nawo kuno kongati ulimi wathu ndi kumbali ya fetereza kusowa kwa ndrama kuti tikagule fetereza ndipo tikateronso kuti talimako pang'ono mene tilimiramo timakanika sokuti tilimire fa chokuti timapita kuganyi kumene kuli ku Mozambiki uko ndiye tikamacho kumene kuchobwera kuno timapezanso tchite la rani munda mudza lakula ndiye kuti tilime chimanga chimakhala kachakatani kale chasuluka kale zotsatira zake timakulawaso zolani zochepa
mukamapita ku maganyoko kuno kumudzi simusiya wina aliyense kuti athe kukonza munda
ayi sizithekaso kuti wina tokhala kuti akukonza mundamo chifanta imene imakhala kuti tili pamvuro ndithu mayi usamakhala busy ukalimitsa chimanga chambale kuti mwina adzidya pachani pakhomo paja ndizotsatira zake mazoti munda kuja ndituwarani kwatifuta
nkhani yaikulu ndi kusowa kwa fetereza
makamaka mpamba oyambira kuti tikapeze fetelezayo ndi pamene tikusaukira eya
dzina langa ndine Evelini Patrick mavuto amene tiamatilepheretsa kuti tipeze zokolola zambiri kuchusowa kwa ndalama zogula sofetereza kufuya sowa zipangizo ndithu zoyenera zokwanira za fetereza fetereza amadula fe alimi kundi timapeza ndama morani mochepa chifukwa wosandisa kwa nyengo timakoloza orani zochepa chinaso misika imakhaso yovurira misika yokwanira yopeza ndalama zokwanira kulibe timangobetsa kwa chani kwa mavenda ndeno kuti tipeze zipangizo zokwanira pamarani pamavuta
ziko moyo yapa ndichezaso ndi mulimi wina amene anatifotokozere ena mamavuto amene amakumana nawo kuti akwanitse masomphenya awo paja dzina lichani ndani
Lolini Kachulu mavuto ambiri amene tirikumana nawo ngati alimi ndikukwera kwa ntengo fetelezako kusowa ndithu zipangizo zachiyani dzaulimi ndiye kulima kuti tithu lima kukuthekera kuti tipeze zosowa zathu pakhomo makhala korani kovuta ifo ya kwela chani kwa zipangizo zaulimizo
nkhani ndi fetereza
basi
chabwira tathokoza kumeneko tili ndi mafumu tu pano amene akumalimaso ndi momwemo
ndithudi ine ngati mfumu kapatuka ine ndithudi ngawa yanga njakuti pamene ndimalima ndimalima molimbeka ndithu kumavuto lenileni limene ndimaona kuti ndizibwera mbuyo ndi kupesa kwa chuma pamene ndikalima sindikolola bwino ifo chiwa chimenechi ndimaona kuti ndikubwera mbuyo koma patakhala kuti fetereza watsika pontengo ndikuti ineyo ndikoza kukolola mokwanira patsogolo pano ndikoza zasimba mwanali lenje
nkhani ndikukwena ntengo kwa fetereza chabwino alimi wathu akhala mmagulu amene akukambirana za mavuto amene amakumana nawo pa ulimi wawo inu mwina gulu lanu mwagwiriza kuti mavuto amene mukumana nawo mu ulimi wanu ndi otani poyamba ndikudziwetsa
ndine Christina Chikwasa mavuto ena ndioti munthu mwina somagula mbewu ya mpaketi pomwe anzako akugula mbewu za mpaketi
malomo agula mbewu za makono mukutenga chomwe chija ndikupanga mbewu
ndikubweleze kwinanso kumakhala mavuto kuguga kwa nthaka kapenanso kuti pamalo polimapo kumangoti chaka chino chimanga chamawa chimanga malomo ali mwino limeko foja kapena limeko soya kapena mtedza
kuti uzesintha mbewu zolima
sintha mbewu pamalo polimapo ndiye mbewu zake zimatani zimachita bwino
pano ndafika pa gulu linanso limene alimi akukambirana ndithu za mavuto amene akumana nawo
ine ndine Felia Simbuna ndichokera mgulu la mphando kalabu committee member kuno ndi kumitundu mavuto amene tikukumana nawo ndi vuto la kusowa kwa zipangizo za ulimi monga kusowa fetereza poyoti nthaka yakwathu kuno kuti igwire ntchito bwino kuyene kukhale ndi fetereza koma ngati ulibe zipangizo ngati zimenezo ulimi sungayende bwino ndithu ndithu
ine dzina langa ndine Patricia Malekano mavuto amerenga kumene nawo ndikusowa kwa ndalama komanso munthu akhoza kudwala ndakuti ntchira umuna singaende bwino
ndalama zosowa zotani nazo ndalamazo
zakugwiritsa ntchito amene munthu akudwala
kuti ndalama zothandizira kuti munthu ngati wadwala mulimi kuti apene nazo chipatala kale ndiye thandizo pali chinanso
ayi palibe
ino ndansangale nongosakaseka nokhanokha mayi wanga ame nanga mpaka mungaochepulangeti mavuto amene mukumana nawo monga ngati alimi
ayi mavuto arikumana nawo ine ndine Judith Kajere koma mavuto anthu kumana nawo ine njori ulima timalima ndithu koma kuruko lole usowa
chikufuta ndi chani
fetereza
ndalama zogulira fetereza
kulibe
Monga nana kale kuti tikuenda magulu mena alimi ayikidwa kuti akhale pansi ndi kukhutula mavuto amene akukumana nawo pofuna kwaniritsa masomphenya awo. Mwina poyamba ndikudziweni.
Dzina langa ndine Limbani Potifa. Amene ndine sekretari wa masula ASP kwa masula kumeneko mchigawo cha Malingunda IPA.
Mhm.
Mboma la Lilongwe. Tili ndi mavuto ochulukirapo amene tikumanizana nako monga kusowa kwa misika yodalirika imene takhala belilivuto kwambiri pembeu zathu zimene tikalima ngati alimi timatha kungogula na alimi tokatokha mongo la ndani.
Mm-hmm.
Komanso kupitilira yapo nthaka yathu inaguga.
Mm-hmm.
Kuguga kwa nthaka kupangitsabe kuti zokolola zathu tizilima malowa akulu koma tili ndi zokolola zochepa.
Mm-hmm.
Kotero kuti nkhani yenjala kwathu kuno ingokhala yangonagona. Vuto linaso imeta pezana nalo kuti kusowa kwa mabungo amene amatha kuthandizirako umwayi wa ngongole umene utha kuwathandizira kwa alimi kuti akhoza kupezapo thandizo pambali ya zipangizo za ulimi zimene zimakhala zofunikira kwambiri kupezeka pakati pathu.
Mm-hmm.
Izi zikuthandizira makamaka kuti kusowekera kwa mabungo amene wawa timalephera kupeza ngakhale fetereza wokwanira pa ulimi wathu.
Mm-hmm.
Timatha kulephera kupeza ngakhale mbewu yodalirika pa ulimi wathu. Vuto linaso imeta pezana nalo kuti zomwe tikunena kunena kuti ndife alimi nthawi zonse timakhala tikugwira khaso. Komano mkati mwa ulendo wathu timakumanizanso ndi matenda pa banja. Umoyo wathu makhala ovutiravutira timakumana ndi matenda pa banja komanso ngakhale ku mbeu zathu zenizenizo. Timatha kumanizana nawo ndi mavuto okhuzana ndi mbeu monga chikanga. Komanso timatha kumanaso zinakumanaso ndi vuto posachedwa apa limene timakolola nkhani ya nchembere za ndonda zimene zinagwa kwathu kuno. Kotero kuti kamaka mba nkhani ya njala. Gawo lina limene athandizilanso kuti njala ikulire kulebe kwathu kuno kwa masula. Vuto limene linakula kwambiri.
Mm-hmm.
Ndithodi. Zikomo kwambiri.
Ndiyeno uri mukambirana kwathu pano paso tili ndalangize. Sifasi ngangopanga za ulimi pali balangiza za ulimi tizambo yankhula za maluwa. Ndiye kwakukulukulu tamva ndithu masomphenya amene alimali nawo. Komano akufotokozaso zofuta kapena kuti zokhoma zimene akumana nazo kuti afikire pamene paja.
Mm-hmm.
Kuti azipindula ulimi wawo. Sinanga masiku ano matuzo kuti ulimi ndi business. Ndi chonjo alime. Amatuza chonjo. Muyankha mofoka. Kapena ndazipangira. Ulimi ndi business itu. Tikwenera tipeze phindu. Ndi mwina mavuto amene wakuti athane nawo. Alimi akwenera kuti atanena atani pamene.
Chabwino.
Koma chomba alangizi ndikudziweni.
Ineyo dzina langa ndi Kedita Chagwa, mlangizi wa zamalimidwe kuno kwa lo BPA, ndimaendera dira lochedwa makowe section.
Chabwino.
Alimi wapoyamba paja achula mavuto siana siana amina amakumana nawe eti. Nde lina mavuto la iyo anina kuti kuguga kwa nthaka kwathu kuno. Ndizoona adi nthaka yathu idaguga nakasi malo ndonena kuti akhala kulimidwa mowirikiza kwa zakaza mbiri. Ndeno vuto limene ndi kuti athandina walimi kuti mathandiza kuti timalangiza kunena kuti adzitha kutsata njira zina za makono za ulimi monga kupanga compost manyowa.
Chabwino.
Compost manyowa asafuna zipangizo zodula zimene kuzo kufuna ndalama nazo ayi. Koma compost manyowa rimagwisa ntchito zipangizo zimene zili zopezeka kwathu konkuno zimene sizingafune so ndalama ayi. Ndi njira yabwino kuti athine ndi vuto limenero ndione kuti adzigwiritsa ntchito kupanga compost manyowa. Ndikutenga manyowa amene aja ndikuathira kumunda kuja. Akatero mbeu zawo zikhoza kuchira bwino kwambiri.
Manyowa pawo khakapena ziphatikiza ndi fetereza.
Akhoza kumaphatikiza ndi fetereza. Apange manyowa kenaka ndikuphatikiza ikafetereza kochepa kamene akapeza kaja. Ndipo
ka 2310 tikunena.
Izoonadi. Kuphatikiza zimene zija mbeu ikhoza kuchita bwino kwambiri. Kusiyana kungokhaliraro munthu libe pogwira fetereza sokwanitsa kumupeza kukanika sokuruka pange manyowa. Ndezo tsetera zake sungakwanitse kuti ukatani ukolole zochuluka kumunda kuja.
Mwina poyamba ndikudziweni.
Ineyo ndi Sophie Jirenje, mai makwela, mlangisi mitundu IPA. Kana yikulu mwendi kuyona, ndiona kuti alimi ambiri amanyanyaza kuyendika anda alangizi. Chachikunjo ndiona kuti alimi wako ena kuzimazipereka kumakhala pafupifupi ndani ndi alangizi. Timaziwa inde kuti alangizi ndochepa. Mlangisi modzi amenena kuti ayendere alimi mabanja osachepera muna 2000. $1,800 to $2,000. Chachikulu mapanga alangize timangotenga alimi aja akhale magulu. Naka magulu langisu chedwa kwafikira. Ngati mavuto awaona kuti muna timasowa ulangiza kuza kumamvera kumeneko. Komanso mumagulu muja mabungwe ambiri mathandiza alimi amafuna alimi amene ali mmagulu. Pali anzawo ambiri amene ali mmagulu aliso mabungwe ambiri amene akwathandizira. Pali magulu ambiri amene timalimbikisa zakusunga ndi kubwerekeza. Kuti ngatali mmagulu akamakumana khasi kumana pa wiki kamodzi tindichisanzo tindidzunga gula alimi imene amapanga za kusunga ndi kubwelekesa nkhani ya fertilizer iyi last year yomweyi anapeza ndama over 8 million amagwirizana pa mwezi amapereka 500 kwacha kwa 500 kwacha ija akumana sema kuti kenthu mwa munthu mmodzi kwasunga ayi amabwelekesana ndimakhala ndi interest yawo ya 30% anapeza kuti anachulukisa ndama zawo mamiliyoni ndikupezera kuti atani agula fereza alesa munthu marumba 8-15 maona
ambiri mbiri
mafuta ungozipereka magunda mbiri mbiri amapanga zimene zizi koma alimi wamene kuti azipereke ena makhala ndifiye kuti ayi ineyo tikakhala pagulu ati bea ndrama komano ngati ife asilangizi anandipasa upange kuti zaphunzisa anthu aja wani ndama samakhale mmagulu mwa anthu china azikhala ndithu zimachitike kumbali ma transparency alisazona pagulu pachitika chani anthu asongana mazingati ndamabwereka ndansumineija ndama zakhati uzamba kuchuluka alimi amene kuti akhale ndi akaunti timanibisa ndikuti azikasiya wanti kwa ukuja
yaku
banki akabwera kwasiya kuja ndrama masigineto zamene akukhala atatu ndiye pachapo makhale kubaa kumakhala kuvutirako akabwera kuja atenge risiti omwene akasiya ndama kuja abwere adzaonese kugulu kuti ifeyo takasiya ndama zokwana mwakuti mwakuti deti yakuti yakuti risiti ndiyi ndiye pachapo mkhawazi kuti atibera ndama zimakhala zochiperako tikomanso kulolerana andipaka akhala pagulu afuna anthu akhale olerana ndithu zikoma
nde apanso mwina bwanji titsendere nkhani yonseyi pocheza ndi mlangizi pa zaulimi programu imene timagwira ntchito ndi AFAP ndetine ndi mlangizi wawo ndithu amene amayang'anira dera lino la Lobi amene ndithu atatifotokozere kuti kodi alimi amenewa angathandizike motani pa mapeto penipeni kuti asimbe lokoma ndi ulimi wawo.
Dzina langa ndine Beatrice Lewani, ndine mlangizi wa zaulimi amene ndikugwira ntchito ndi AFAP, African Fertilizer and Agribusiness Partnership. Nkhani imene ndingafotokoze pano ndi ya alimi amene amatha kugula mbewu zawo pagulu kuti achepese zolowa zimene zimalowa kumunda. Ndiyeno ife ntchito yathu timagwira ndi maglodira. Maglodira amene amapezeka ndi mbewu za ulimi. Ne maglodira wathu amalimbikisa alimi atinakambirana nawo ndipo anavomereza kuti alimi akhoza kumagula katundu wawo kwa iwo pagulu koma katundu yakagula pagulu zikutanthauza zokuti transport ikhala yawo mmene tikudziwira kunoku kudedza anthu ambiri tinatayana ndi mashopu ali kutali mlimiso amakhala kutali kwambiri ndekuti akafike kumene kuja ma transport yake amayambira 1,500 kumapita ukoko ndi mlimi wabwino chimene amachita plani yake amayiyambira poyambirira ngati panopa anthu tangokolola mlimi wabwino ali muchani ali mugulu magulu amenewa ndamene akumatchula kuti chani banking konde a banking konde akumati akasonkhanisa ndrama zawo pakamozi amagulira fetereza uja kaya ndi mbewu kani mankhwala pagulu chimene chimachitika glodira amatenga katundu uja ndikasiyira pamalo pawo kuti waja angonyamulira pompo pamalopo pakha poyandikana ndi nyumba dzawo ndiye chimene chimachitika timalimbikisa alimi kuti azigula pagulu pachifukwa akagula pagulu transport saononga komanso mtengo wa fetereza fachotera kugula pagulu umakhala kuti watani watsitsidwa chimenenso timalimbikisa kuwakumbusa kuti ubwino wogulira pagulu ndi chani ubwino wogulira pagulu ndokuti chifukwa choti kwathu kuno kudedza kunoko mashopo amakhala kutali thumba lija maomo ligula ngati chitowe makhala 21,500 malomo ligula pa 21,500 umapezeka zoti waigula mokwera kwambiri chifukwa chokuti munthu kuti achoke ningoyerekeza kwa Lobi kuno akafike kuchimbira transport ndi 1,500 kwacha alimi akonzeka kuti akagule katundu wawo nthawi zambi makhala akagula thumba ka ilimozi kapena awiri ndekuti thumba lija akupanga 21,500 koma iwo aja apita ndi transport yabwa 1,500 ngati kuti thumba lija lafika mwina pa 22,000 nanga akabwereraso transport so 1,500 ndekuti lafika pa 23,500 kumene kuja akafika kuchimbira kuja nde akafunanso kuti akadye mwina za 500 paka thumba lija lafika pachani pa 24,000 zimene zili zolowa kwambiri kwa mlimi komanso ndizobwezeresa mbuyo ndeti malimbikisa kuti azigula pagulu chifukwa choti akagula pagulu mtengo ujautsika komanso transport ikhala kuti aglodira watani wapereka iwo atangotenga katundu aglodira kutenga ndrama zake ndikumapita Nde mlimo wabwino tungumuli mbikisa kuti azikhala ndi plan. Apange ubale wabwino ndi agrodila kuti agrodila azitha kumasuka kumbwereka mlimi ngongole pamene zinthu zamuvuta. Ngongole yake makhala yakatundu. Ndoti ambwereka kathumba la fetereza kaya ndi mbewu. Kumano chifukwa choti munthuyo agrodila akurani akumukhulupirira. Maglodila ambiri ngongole amapanga. Kumano amapereka kwa mlimi amena loti amukhulupirira bwinobwino. Ndeno mafunika choyambirira ndikupanga ubale agrodila ndi mlimi. Ubale umene chakaudziwa azilangiza kumuzi wabwinobwino. Anthu amene amagwira ntchito ndi agrodila kumuzi wabwinobwino zimakhala chinthu chosavuta kuti munthu chambwereke ngongole ngakhale zikamuvuta. Ndi nkhani yambiri imene ndinganene ndi imeneyo kuti mlimi wabwino mlimi wodzitsata azikhala ndi plani. Akangoti wakolola usathamangira kukagulisa mbewu. Fanta imene takolola zinthu zimakhala zochipa kwambiri. Koma nthawi imene tikuti tikuyandikira kolimaso zinthu zimakhala kuti zakwera zakumunda. Kapena mwina ngati akakhala kuti agulisa mwachangu agulise mwachangu ngati msika waupeza msika wabwino. Wakuti iyeyo ndi mmene analowesera katundu wake zimpindulira.
Chabwino ndathokoza.
Sikomu.
Nde apatamva tithu kuchokera kwa alimi osiyana-siyana koma chimene ndachitola kwambiri kapena chimene ndachigwira kwambiri nchonena kuti alimiwa akukamba zoti iwowa akuona kuti mavuto awo kuti awathetse ndi kuti akhale mmagulu. Achatimati Village Bank azesonkha limodzi-limodzi kuti cholinga chawo adzagule fetereza munthawi yoyenerera chifukwa chonena kuti fetereza ndodula sangangotulutsa ndalama yonse pakamodzi nkukagula fetereza. Koma akamasonkha pang'ono-pang'ono monga ngati mwagulu ziyathandizira. Komanso akamba zonena kuti kutsatira ulangizi wa makono kugwirira ntchito limodzi ndi alangizi pa nkhani za ulimi kuti asamangolima chilimelime koma azilima molingana ndi mmene zinthu zinasinthira kunjaku sinangati kuti nthaka inaguga chonde chinachokamo kwinaku anthu amanena kuti nthaka inaferatu kodi nanga malimidwa akhale omwe aja ndi makono pa nkhani ya ulimidwa amene akudza ndi ulangiziwo akuyenera kuti nawonso adziwutsata. Komanso ena akuona kuti mavuto awo kuti athe pakuyenera pabwere ndithu fetereza uja woyanja mavuto akudera pachingereza kunena kuti area specific fertilizer. Ndiwo akufunitsitsa kuti amene atayamba kubwera ayi panopa ngakhala kugwiritsa 2310 maso awo akuyang'anira fetereza olingana ndi mavuto akudera kwina kulikonse. Mumamvera program ya mlimi wodzitsata imene amayikonza nda Astro Workshop ku Blantyre ndi thandizo la ndalama lochokera ku AGRA, Alliance for a Green Revolution in Africa, mwachidule timangoti AGRA. Mu project imene sitikugwira tokha tilinso ndi mabungwe ena amene tikugwira nawo ntchito. Monga bungwe la AFAP, komanso bungwe la FAMU limene ndi la Fertilizer Association of Malawi, komanso tili ndi Department ya Land Resources Conservation ya munduna wa zaulimi. Akulu-akulu onsewa ndamene ali pakalikiliki kuonetsetsa kuti atibweretsere fetereza oyanja zosowa zakudera kwathu. Fetereza amene tikumudikirira kukubwera kutimva kuti kodi ntchito yopanga fetereza amene ili pati. Yeti atipatse pachingereza timati update kuti ntchito imene ili pati tidikirire mpaka naliti fetereza amene ayamba kubwera liti pansika. Munali ndine Ana Zulu, Jacqueline Zulu. Osayola kusamba mmanja ndi sopo nthawi zonse alimi tikhale alimi ozitsata osatiza kumunda zokha komanso nkhani za umoyo tipewe COVID-19 tisambe mmanja ndi sopo nthawi zonse osapatsana moni wapankono tikamayenchemula kapena kukhosomola tiyeni tichitire zimenezi mkati mwa mkono wathu kapena kuti pa chigongondo yetu muli mozitsata amatelo.
Watopano,
no, 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 no